I'm a prof, kisha bingwa. Yeah, yeah, yeah. Another one.
Mavo on the beat.
Kusema ukweli umeniwai na furai. Sitalai, I just wanna be by your side. Nasijali kanta fight ya uhai. Nita die, nikitry kukuwai, why lie. Kino chanyiki, sani nitadu. Oh my baby boo, umeniweka juu. Wanaku abudu, sifa zikoji. Rope ya ni true, I wanna do you too. Ninge kuwa na uwezo we, ninge uiba moyo we. Ni ujaze na upendo we, ni ufiche mbali nao we. Wale wale wa maskendo we, tuachuje kwa mchezo. Umenteka baby, walae sina langu.
Umenteka baby,
umenteka baby. Bofu mbele ya umenteka baby. Walae sina langu.
Niko na idea, nataka kuchapia. I'm looking for idea, natafuta my idea. Domana niko clear, nasilia kunyo beer. So baby pula chea, shika glass ya lafu cheers. I don't know why my heart chose you. Baby come close, we can stick like glue. I don't wanna play games with you. Baby ninajua ligi yako iko juu. Me have you pull up just for you. Me no need nobody.